Classical legend.
Parabol Nation.
Oh, baby.
I'm gonna dress up for your love, baby. Give me time. Nataka, sungumze nawe. Na yose, kuwa gonna crazy. Oh, moyo wangu nasema juu yako. Njoo umenielewa. Moyo wangu nanena juu yako. Njoo umenielewa. Kwa nini kipo nataka? Kama ni penzi utapaza. I want to baby your lover. Give me your lover. Kwa nini kipo nataka? Kama ni penzi utapaza. I want to baby your lover. Give me your lover. Give me one time, I need you, your life. Baby, your love, you a lover, you a love. Give me one time, I need you, your life. Baby, your love, you a lover, you a love. You a lover, you a lover, you a love. You a lover.
Tamini tambua wenye vile unanipenda kujua ila japo siamini kwa kuwa nyuma yangu nilitendwa tambua japo na wewe wanga unasema siwezi la ninakupenda we nimepitia mengi nyuma wala siwezi oh mimi wewe na we nimesimama kidendea 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 kwako unakupenda niamini oh. Ninaenea kidedea, kidedea, ninataka kwako. So kwingine miende kwa nini? Oh baby, I love you.
Give me one time, give me one time. I need you, your love, I need you, your love. Oh, baby, your love. Hey, you.